Radio Pulpit, 657 AM.
Yan bingelela nonke egameni lika Jesu Christu wase Nazaretha. Igama lami nguMthabiseng wakaShabalala. Sizothola izwi lethu namhlanje in the book of John chapter 6 from verse 30. It says that Jesus is the bread of life. They answered, "Show us a miraculous sign if you want us to believe in you." What can you do? After all, our ancestors ate manna while they journeyed through the wilderness. The scriptures say Moses gave them bread from heaven to eat. Jesus said, "I tell you the truth, Moses didn't give you bread from heaven, my Father did. And now he offers you the true bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world." Say, they said, "Give us that bread every day." Jesus replied, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. But you haven't believed in me, though you have seen me." Ibhayibheli lethu masilifunda, ibhayibheli masilifunda, sizokhuluma ngokuthi Jesus the bread of life. UJesu elinye ilanga umayelingwa uSatan. Ibhayibheli lithi umbonisa konke, ufuna ukumnika isinkwa. Lithi uJesu maye mphendula, uthi, "Man shall not live on bread alone." Yebo, isisu sami nesakho angeke size saneliseke masingadlanga. But sizokwaneliseka uma ngabe sidlile. Uthi uJesu namhlanje, yebo ngiyakuzwa ukuthi mhlawumbe nicabanga ukuthi ngikhuluma ngesinkwa esiye sayehliswa, isinkwa esemana. But iBhayibheli likhuluma kahle kahle ngesinkwa engeke uzuphinde ulambe uma usidla. Lithi iBhayibheli bakhuluma ukuthi awubaba khuye wasinika imana mos. Lithi iBhayibheli uJesu ubatshela about the bread of life. And he says that whoever comes to me will never be hungry again. And whoever believes in me shall not thirst. Ngamanye amazwi uJesu uyisinkwa esokuphila. Uma sikhuleka sijwayele ukuthi usiphe isinkwa semihla nangemihla. Ngamanye amazwi siphe isinkwa engeke siphinde silambe uma sesisitholile. Yebo, mina nawe siyadla. Kodwa kukhona isinkwa engizothi uma sengisitholile ngingaphinde ngilambe. Nganeliseke uma sengithole lesinkwa. Uma eqeda uJesu uthi bonke abakholelwa kimi abaphinde bawoma. Uthole isinkwa kuye, uthole namanzi. Lithi iBhayibheli uma limchaza lithi ungumthombo ogobhozayo, the fountain of the living water. Ngamanye amazwi masizwa kuye asiphinde siwoma. Hayithi ngichaze indaba eyokuwoma. Amanzi awukuphila. And masikhuluma ngokuphila, iBhayibheli lithi, "I am the way, the truth and the life." Malikhuluma ngokuphila liveza uJesu njengempilo kithi. Uthi umpostoli Paul uma yebhala, "In you I find my being, in you I find my being, in you I find my life." Uma yemkhaza, kuye sithola ubuthina futhi sithola nempilo, kuye sithola impilo yethu. Ngamanye amazwi ungukuphila kwethu. Masikhuluma ngamanzi, angeke size sikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Angeke size sikwazi ukupheka ngaphandle kwamanzi. Amanzi abalulekile. UJesu uthi wonke umuntu okholelwa kimi akaphinde awoma. Futhi wonke umuntu oza kimi, mina ngiyisinkwa esanaphakade. Isinkwa lesenithi masikhuleka nginike isinkwa semihla nangemihla. Ngikhuluma ngaleso sinkwa. Ngileso sinkwa esokuthi mawusidla awuphinde ulamba. Lalela, uthi omunye mayemkhaza, "Owethu Jehova akanazo idingo." Kunokwenzeka ukuthi mase uzitholile izinto uzithole unganeliseki. Ngamanye ngamanye amazi uthola ushoda ngesinkwa esanaphakade isinkwa semihla nangemihla. I am the bread of life. Man shall not live on bread alone. Ngamanye amazwi awuphili ngesinkwa esiye siswini kuphela. Uyadinga ukuthi ukusondelane naye umazi. Ngithi mina uyadinga ukuthi ukuthathe izwi ulifunde ukuze uzomazi. Uthi hlalani kimi namazwi ami ahlale kini. That's the bread of life. Uthi ningasuki kimi. Uthi lamazwi okuphila mawangasuki kimi. Nizindle angasuki kini. Nizindle ngawo ubusuku nemini. Ngamanye amazwi mase ngithole ukuphila kwanaphakade ngathola the bread of life angiphinde ngiswela mase ngithole the bread of life angiphinde ngilamba yebo sike sathi sihambe endleleni sahlangana nemana sathola imana sayazi imana sadla sasutha sathola imana everyday iBhayibheli lisho kanjalo leli iBhayibheli bebathola imana everyday isisu sabo sasingalambi because imana yayikhona everyday kodwa manje uJesu uthi angikhulumi ngemana eyalethwa ubaba wami ngikhuluma ngesinkwa engiyiso yingakho uma eqala ebamba isinkwa uJesu he breaks the bread and he blesses the bread. Why is he blessing the bread? He's showing ukuthi maqeda ukudla lesinkwa ekuyimi awuphinde ulamba leli iBhayibheli uma eqeda uyabanika ukuthi baphuze uthi maniphuza lana niphuza igama la igazi lami you shall not thirst again. Ngiyacabanga ukuthi uma uke waphuza amanzi kunokwenzeka ukuthi uwome ufuna ukuwaphuza njalo kodwa uJesu uthi manikholelwa kimi aniphinde niwoma uthi lo wesifazane mina nawe asikwazi ukushera amanzi kodwa uJesu uthi kube uyazi ukuthi ngubani ngabe uyanginika amanzi leli iBhayibheli kube wena uyazi ukuthi mina ngubani kube uyanginika amanzi ngikhuluma ngomfazi womSamaria kube uyangazi ukuthi ngubani kube uyanginika amazwi amanzi uthi nale ndoda onayo akusiyone yakho ngamanye amazwi udinga indoda ozothi mawuhlangane nayo ungaphinde uwoma angikhulumi ngendoda yakho eyenyama kodwa ukhuluma ngendoda yakhe eyokuthi mangihlangane nawe mina nawe awuphinde uwoma mawungangamukela leli iBhayibheli mawunganginika amanzi awuphinde waswela amanzi uthi kulo wesifazane mawungaphuza lamanzi awumthombo gobhozayo awuphinde uwoma ukhuluma naye uthi wena udinga amanzi awumthombo ogobhozayo umthombo onamandla lalela lo mthombo mawugobhoza kuwe akusho umthombo kuphela kodwa uwumthombo ongeke uze usifumane uphinde uwoma lalela mawudlele sinkwa isinkwa esokuphila isinkwa esemihla nangemihla uJehova ungumelusi wami angiyukweswela udle isinkwa semihla nangemihla awuphinde ulamba uthi kube niyazi yebo imana niyayidinga kodwa nidinga mina onizothi manihlangane naye ungasaphinde uze ufune isinkwa futhi ngoba ngiyovela njengesinkwa empilweni yakho ngiyoba amanzi wadinga empilweni yakho uthi kube niyazi uthi man shall not live on bread alone uthi I am the bread of life and whoever comes to me will never be hungry again and whoever believes in me will never be thirsty but because you haven't believed in me even though you have seen me or because you have seen me you've seen the things that I've done you've heard about the miraculous signs you've heard about the miraculous things that I've done but you did not believe uthi yingakho nisalamba uthi however those that the father has given me will come to me and down from heaven to do the will of from down the heaven to do the will of God uthi lithi iBhayibheli masilf sifunda that he came to give us life and life in abundance. The bread of life is our life and our life in abundance. Uzosinika ukuphila and ukuphila okwanaphakade. Yena njengoba sihlangane naye, sihlangane nokuphila, hayi ukuphila kuphela kodwa sihlangane nokuphila okwanaphakade. That is why umaye zichaza uthi I am the bread of life and whoever comes to me shall not be hungry again. Masihlangane naye, sihlangane nesinkwa esanaphakade, sihlangane nokuphila kwethu okwanaphakade. Ngizothi kuwe sihlobo sami, namhlanje awukuzwisisanga lokhu. Mhlawumbe sihlala silambile, mhlawumbe sihlala sifuna okuningi. We are never satisfied, but he says to us, hlangana nami, iza kimi. I am the bread of life. Mhlawumbe uneliseke empilweni yakho, uhlala ufuna okusha. Mhlawumbe you do not even appreciate nalokho unakho, but he says, I am the bread of life. I am the true bread of life, and whoever comes to me will never be hungry again, and whoever believes in me shall never thirst. Angazi sihlobo sami ukuthi umdinga kangakanani, kodwa ngizothi kuwe namhlanje, he is the way, the truth and the life. He came to give us life and life in abundance. He is our life, ukuphila kwethu. Angeke size siphile yena angekho, akukho singakwenza yena angekho. Uthi Mose linye ilanga maye khuluma asize ukuhamba wena ungekho. Ngamanye amazwi, ngoba ngidinga isinkwa sanaphakade, angikwazi ukuhamba yena umnikazi wokuphila angekho. Akukho engingakwenza umnikazi wokuphila angekho. Ngiyakhuleka namhlanje sihlobo sami ukuthi sengazathi ungahlangana nomnikazi wokuphila. Ngiyakhuleka namhlanje sihlobo sami ukuthi ngathi sewungahlangana naye yena umphilisi. Ngiyakhuleka namhlanje sihlobo sami ukuthi ungahlangana with the bread of life. Mase uhlangane naye sihlobo sami, you will never be hungry, you will never thirst. Udinga kuphela laba bazokholwa ukuthi yena wafa wavuka. Udinga kuphela yena bazokholwa ukuthi ungukuphila okwanaphakade. Dinga kuphela wena ozokholwa kuye, uvume ukuthi uyinkosi nomsindiso wempilo yakho. Vume that he is Jesus, the soon coming king. Uvume ukuthi yena uzele mina nawe. He says that I have came to give you life and life in abundance. He says, I have came to give you life, impilo eqhiqhimayo. Uthi ngize uzokunika impilo eqhiqhimayo. Sihlobo sami, khona impilo kodwa ngaphandle kwakhe ayikho impilo eqhiqhimayo. Ufuna ukuzokunika impilo eqhiqhimayo. Sengathi namhlanje ungamvumela Jesus, the bread of life, azokunika ukuphila okunaphakade, ukuphila okunaphakade. Sathane sekemlingile, sekembonise konke. Uthi man shall not live on bread alone. We shall not live on bread alone. He came so that he can give us life and life in abundance. May God bless you namhlanje as you find and as you never go hungry again. He says that I am the bread of life and whoever comes to me will never be hungry again. May God bless you. Amen.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM. 657 AM.